Mugambi, Rocky, Mugs, Brax, Flora, J.O., Battle.
Keep on going, you just gotta fight it. Keep on going, cause it's not too late. You can't back down. You can't back down. Keep on going, you just gotta fight it. Keep on going, cause it's never too late. You can't back down.
Let's do this.
Ziki,
kwangu ni kazi, ndio maana naifanya inyokoleja hazi. Lakini nafasi kwangu, mimi sipati, ili nionyeshe yangu, talanta kazi. Ndio niridhike, hata na yangu nafsi, hata nikijaribu kwa yangu uwezo kadri. Piracy na nimaliza yangu kipaji, so mfukoni misiwe zingizata kanoti.
Mugambi, waongo tunawanop, mafala tutawabom. Kushoto kulia ni kama sisi ndio the law. Awezi cheza ngoma yangu, mini upcoming artist trash. Beba industry kama ni enyu, mindi ya newborn. Kinga, kinga mwenyewe, ama weni mbaya sana. End up Afghanistan, jutoa choma na hit kama makaa moto. Na speak kwa hii beat kumaliza hit kutoto.
So my money and I record every day. But I know I'll make it one day anyway. And my music is gonna pay. Mchana na usiku niko kwenye studio, ili ngoma zangu zicheze kwenye radio. Oh, alafu DJ awa play, mola wangu halali, that's all I can say, bro.
Yeah, inaitwa success, haitwi kwa urahisi, ila kujikaza kisabuni na kumwamini Mola.
Kama jana wana make noise, wanaulizana ate nimekuja kufanya nini, nimekuja kumada mapepele ili apaya nyote. Emily siwa show ni na eno 3 na joe size slano, wanaulizana mazishi ni awen size assistangu na ako 3 na half years ameshikia kalia zao na mkono. Juyo ndio klasi wako, aja believe ati nipita jio wako wako na kono. Wakijidei ati audio mamista na mamises kinders size assistisha mbao nikilama mbao na takuwa na zumpaka na kumadu kama master.
Make MC swasha loba na come through na chenga maamacha, niko machiwa talent yangu ni shaina. Kwa mic niko naughty by nature, inga waje sina ndai nitawai hala wakbar. Niko kazi muziki ni kufanya ni periziki, bado niko na nyinyi mekita mizizi. Keep your head up, keep on going man, never give up.
Keep on going, you just gotta.